Shanky Supplier. Don't come.
Ukuda vidole sini silivisha.
Ili duda nikiwa na ukudo yani ukutani apatoshi.
Apatoshi.
Ha 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 ha.
Upude on the beat.
Kuwa tuchase.
Hili dude.
Hili dude. Machisimoji.
Hili dude.
Hili dude.
Wanangu.
Hili dude.
Hili dude.
Ojamani.
Hili dude.
Hili dude.
Ojamani.
Hili dude atat.
Get it for mine.
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 Usilete maseke. Utapigwa macheke.
Hili dude atat.
Hili mefika we masese.
Usilifanyo
rejoi.
Usilete mabos.
Hili dude atat.
Hili mefika paka bus.
Oto manali pipigwa kwenye show. Gram tuana fly.
Uone paka umbudo chisa butterfly.
Lipipigwa kwenye show. Gram tuana fly.
Uone paka kamenya chisa butterfly.
Chisa butterfly.
Gram tuana fly.
Duka butterfly.
Gram tuana fly.
Kunde chisa butterfly.
Gram tuana fly.
Just a butterfly.
Don't wanna fly.
Uwa umbudo sila no silivani. Heli ya chedu deliende. Watu walisikie.
Uwa umbudo
kusiba no silivani.
Ya chedu delipenye.
Watu walisikie.
Uwa nakuno
sikia paka kagala wanani yonkerea.
Nasikia paka
chenwete wanani semelea.
Nasikia paka
mazese wanani yonkerea.
Nasikia
paka idala wanani semelea.
Uwe seleka
do menipiia hameli sikia.
Machose
menipiia hameli sikia.
Sebena
menipiia hameli sikia.
Paka mkwata
menipiia hameli sikia.
Uwa chuchase.
Hili dude.
Hili dude.
Machisimoti.
Hili dude.
Hili dude.
Wanangu.
Hili dude.
Hili dude.
Ojamani.
Hili dude.
Hili dude.
Ojamani.
Hili dude atat.
Get it for mine.
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 Ojamani nasira. Nasira, nikipewa maiki kwenye show na kimua Mwezeru nasira. Nasira, nikipewa maiki kwenye show na kimua We upudo, hongeza msuka, badisha misuka. Hongeza msuka, badisha misuka. Kwenye hongeza msuka, badisha misuka. Hongeza msuka, badisha misuka.
Na kuna ilidule katikati ya patoshi leo.
Na ilidule kwa upudo wa patoshi leo.
Na ilidule na wanaku wa patoshi leo.
Na ilidule chisigoti ya pato.
Agarios,
Agarios,
Magari,
Agarios, Chachari,
Agaria,
Agaria,
Agarios, Magari,
Agarios, Magari,
Agarios, Chachari,
Agaria,
Agaria,
Nikiwa Tania Safareko,
Usuda,
Mampa Masuda,
Chau Chau,
Akusalimia Sana Kiboko, Gotwa Tisi, Ilo Iloche, Watotwa Mpe, City Fanta Umboi Gita,
Ina Machacha,
Kumaka Ilasa, Bala, Lasa, Bada, Akusalimia Sana Mse Watindo Baba Titi, Isa, Kamenya, Moyo Bish, Moyo Baba Kisazi, Uwechimo YouTube Situ, Watoto Abuani Bichi, Mentali, Mentali Marume,
Captain Maigo,
Suna Kunasia, Watoto Tama Tembo, Dosetu,
Upude on the beat,
Shanky Supplier.com.